نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغا لشناي تيغول مني لمكالا لابن غباسي تيغول مني مدوا أما كالا جفو بيغيان كيدو تيغول مني مولي مدالي سوامبيل وچولوغا غباسي kifuandi usiku wa juma umene umachedwa kuti ndi usiku wa juma likangolowa dzuwa lija lachinayi pamene kuti makhala kuti tsiku la juma taliyambapo kodi nanga mtsiku limeneli mu usiku ndi usana wake ndishani chimene tufunika tichite kupatula kuswale kupemphera swala ya juma chinaso ndishani chimene tingathe kuchita Yet ansala ya zimenezi tu ndiko kugulisa ntchito usiku umenewu pompempha Allahu subhanahu wa taala zinthu zosiyanasiyana zofuna zathu zomwe wa tsiku ndi tsiku and makamaka kwambiri chikhululuko komanso kumpempha Allahu tabaraka wa taala janna zimenezo ndi zinthu zikulu-zikulu zimene tikuyenera kupempha kwa namalenga wathu Allah tabaraka wa taala mu usiku umenewu usiku wa juma kuphatikiza pamenepo kuchulukitsanso kwambiri durud kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ija mushi yawo timayinena kuti swali la mtume imeneyi ndimene imafunikiranso kwambiri kuichulukitsa apena kuti kuchulukitsa kuwerenga durude kumufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kumanofusa kumafusa ona kuti sipano ndishani chimene tingapeze kudzera mukumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama iti ansala imeneyi ndime tufunano tipeleke pa nthawi imeneyi kulandira zifundo zokwana khumi kumi ndiye mutu wathu mu nthawi inoyi nkhani kuchokera kwa Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra sahihu muslim nkhani kuchokera kwa Abu Huraira radiyallahu anhu yemwe akusimba unena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati munthu amene angandithumizile durudu kokwana kamodzi kokha Allah subhanahu wa taala azamulipira munthu ameneyo ndi kumpatsa zifundo zokwana khumi 10 titengere kuphunziro pa nkhani iyi yomwe mutu wake ndi nkhani yabwino yochokera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad Utubi radiyallahu rahimahullah Sayyidina Muhammad Utubi rahimahullah akufotokoza nati ndidalowa mu mzinda wa Madina Munawwara ndipo ndidayima pafupi ndi manda olemekezeka mtumiki sallallahu alaihi wasallam pambuyo pake ndizeza kuona munthu wina atabwera anayimika ngamira yake pa khomo la nzikiti ndikubweranso pafupi ndi manda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapereka salamu modziyepetsa ndimwe chikondi ndipo adapanga dua kupempha Allah mochititsa kanso kenaka adati o Nabi sallallahu alaihi wasallam makolo anga apelekedwe sembe chifukwa cha inu inde Allah subhanahu wa taala adakusankhani inu mwauzimu kukhala nabii wake otsiliza ndipo adakupatsani wahi chivumbulutso cha Qur'an adavumbulutsa buku lapadera lomwe ndi buku lolemekezeka la Qur'an lomwe likupezeka ndi chiphunzitso cha aneneli alaihimu salamu atsopano ndi akale Allah subhanahu wa taala akuyankhula mbuku lake lolemekezeka la Qur'an kunena kuti walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahumur rasul واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ndipo ngati akapolo anga pambuyo pochita choyipa, pambuyo pochimwa, akadabwera kwa iwe o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napempha chikhululuko kwa Allahu tabaraka wa taala, ndipo nabii ndikuwapemphera chikhululuko akadampeza Allah subhanahu wa taala kuti iye ndi olandira kulapa kwawo komanso ndi wachisoni. Iye itu Utubi rahimahullah akupitiliza ulongosola nkhani yake unati, kenaka munthu uja adati, o nabii wa Allah, ndabwera pamanda anu pofuna kukwaniritsa aya ya Allah, ndikuvomera kuti ndadzilakwira, ndikuvomera kuti ndadzilakwira ndekha pochimwa kwambiri, ndipo ndikupemphani kuti mundipemphere chikhululuko kwa Allah. Kenaka adatembenukira pamandapo ndikulira kwambiri uku akuwerenga ndakatulo iyi, ya khaira man dufina bil qa'i a'zama fataba min tayyib fataba man tayyibahunna al qa'a wal akam, oyo olemekezeka mwamene akulilidwa pansi pa nthaka kudzera mukuwala kuonunkhira kochokera mu ziwalo zanu zodalitsika kupangitsa mapili ndi zigwa kuti zinunkhire. Moyo wanga uperekedwe nsembe ku manda amene mukuwusa, manda ake amene ayikidwa mu thupi loyera lolemekezeka komanso lowolowa manja tanthauza kuti lopereka. Then munthu uja atamaliza kuwerenga mawu abwino wandakatule imene wokhuza kumuta manda, ndikumulemekeza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, munthu wakumudzi uja adakwera nyama yake, adakwera chokwera chake, ndipo adanyamuka. Muhammad Utubi amene akulongosola nkhani ya kufotokoza unena kuti ndinaphimbidwa ndi tulo tofanato, ndipo mutulomo ndinalota ndinadalitsidwa ndi maloto omona mtumiki wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii sallallahu alaihi wasallam adandiyankhula nati, o Utba, fulumira ndipo mupitile munthu wakumudzi uja, ndipo kampatse nkhani yabwino yochokera kwa ine yoti Allah subhanahu wa taala wamukhululukira mashimo ake. Nkhani imeneyi tikayipeza mu chitabu chija chotchedwa Al Qawlul Badi, peji 342. Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.